Shaku Music.
Eh, Tomwezi njo.
Zila Media.
Fukuza.
Uma.
Hey, unastuka. Hala kukwambia mimi ni nani? Miso mwema.
Mwema.
Na wabina domo na uzungumzia mesina. Kuna jitamkari na nika kupa ukari kitobo. Na ungiana ninyi kizazi cha vipi tida. Wako etu.
Wautosa.
Mama nasikia kaja na wenzie.
Mama me.
Nasikia kaja na wanae.
Mama me.
Leo nampata laka tatu.
Mama me.
Akivaa boxa na vana chupi.
Mama me.
Pakunyea kwake kama pochi.
Mama me.
Hata kibamia nataka goti.
Mama me.
Kazi yake uchula mchizi boti. Na kamanda visha fure chupi fure lela fure tune. Kama takosa shanka fure chupi fure lela fure tune. Kama takosa shanka fure chupi fure kosa shanga fure chupi fure dela fure tone matonga na machoko 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 wemelo kore machoko machoko obalia nanza mziko singeli me na wanga kibao na impanzi kwa singeli na wanga kibao nanza mziko singeli me na wanga kibao na impanzi kwa singeli. Na mchana wao, na usiku wao, wanamkia wao, na maneno yao tena na mchana wao, na usiku wao, wanamkia wao, na maneno yao bado na mchana wao, na usiku wao, wanamkia wao, na maneno yao tena na mchana wao, na usiku wao, wanamkia wao, na mchana wao. Anaichambwa amekunya naja nawa, kidole kimemusu kwenye mchongwa kunawa. Kama blanti huwa itakichawa, kumbe mnalijua hilo sasa mbona mnapagawa. Saba saba kichosi mtoto kapote ya pozi, konko sana na mashoga bado kongeza mapozi. Kwenye nguma hile sali kushika sikio, ukiimba nguma ijayo dogo umeshikwa kario. Nasikia majuzi ulipata kazi mizani dogo, kazi umeacha dogo merudi nyumbani. Asa hapo nyumbani unafanya kazi gani? Au kumbe unatoa mpa bandani. Ya kipodozi hela upate kimfelele. Choo geto chume tembele kisha nile. Nasikia unakipele njoni kukune. Ila choo geto kwangu kinyume nyume. Lampa lampa mia mia, lampa lampa mia mia. Choo inyonye siku tozi ata mia. Lampa lampa mia mia, lampa lampa mia mia. Choi lampa ila usije ukanyia. Lampa lampa mia mia, lampa lampa mia mia. Hivi kijambia domo ndo nacho vimbia. Nasikia kaja na wenzie.
Mama me.
Nasikia kaja na wanae.
Mama me.
Leo nampata laka tatu.
Mama me.
Akivaa boxa na vana chupi.
Mama me.
Pakunyea kwake kama pochi.
Mama me.
Hata kibamia nataka goti. Msela kikopa muza utam. Muza utam kumbe. Tulikuwa
tulijuhi.
Muza utam. Muza utam. Muza utam. Muza utam.
Who are you?
Mama meka sema unaingiria.
Who are you?
Tata kiume gani kwanza una maziwa.
Who are you?
Kama unataka bwana njoo nitakuoa.
Who are you?
Hiyo bikira yako nyuma nitakutoa. Kuna kitu mja kijua ngoja kwanza niweke fresh miso jeshi la mtu mmoja ni mtu mmoja kwenye jeshi. Anti Dimawe unajikuta mwalimu mkuu. Wakati we mwalimu mkuu mama ako. Unapenda kubishana na babako. Siko mana neutamponza mama ako. Zula nzuri kama vile dadako. Chunga sana mtoto taponza tako. Inaweza kushinda na mimi na we. Kunichana utanichana ila kunishinda mimi mawe. Miacha kokota dodo kilomo. Unaleta kamdomo. Koja ni kushone mshiono. Halie watia kichaje jipanka. Kwenye kutia vesi nasikia kuna moja wenu kajamba. Atidi mawe kakutana na msela panka. Mwando spako, 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 spako. Paka zikate shianka. Spako, 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 spako. Paka zikatike shianka. Spako, 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 spako. Spako, 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 spako. Siache wela kula kwa mama ako miles. Chato meleta kesi kesi na wapa mejeshi. Umenipage zabu leo na wapa zabu. Uli asubui uli jioni uli mchana. Tena na wapa zabu nyingine ya kunyonyana. Njoo anti duri. Nyonye muzio.
We.
Nyonye. Nyonye. Jolo go jolo jolo.
Namba. Namba.
Sisi ndo wale mamako walikwambia usicheze na sisi tutakubaishia. Na ukiona nyinyi kizazi cha pipi tida. Mama tuachape wanangu tuachape. Tuachape saoda tuachape. Tuachape bato sai tuachape.
Chapa bakola, chapa bakola, chapa bakola, chapa mbili sita, chapa bakola, chapa bakola, chapa bakola, meto baba nuna ti chapa bakola, chapa bakola, chapa bakola, na mjomba sali pale chapa bakola, chapa bakola, chapa bakola, championi suru, yuri moja yo ni waini babake na polkashi, baba ziza babake na ziza, manesela Baba Sabla, Chase Samali Zungu Fima, Soseras Nambili Makua Fodo Jiyala, Haido Sijaona kumona kumeneja masawe Hadi odelevo wa nchidili saoda Bato sai mtumzima Chidi watas Saibu okichini Majombo Meneja Diego Kwa Shima
Shaku Musiki, Shaku Musiki